Nɔvinya selawo game ɖem be miahe nyadzɔdzɔe vevi aɖewo ave na mi, ke nya yawo atso míaƒe Ghana dukɔa me kpakple amuganutɔa me. Ŋkɔnye nye Ernest Senanu Dɔvlo, ke míadze gɔme tso míaƒe Ghana ƒe eɣetoɖoƒe. Míese be amelɔfa ɖeka kpakple edzivɔ aɖewo xɔ abi le míaƒe Ghana ƒe eɣetoɖoƒe eye wogayɔna be Takoradi. Ke nyee dzɔ yi ne be gas tanka ya nɔ gasa yɔm le filling station aɖe eye wòlé dzo. Ke ame yiwo kpɔ nuteƒe gblɔ be yewo menye ŋke dzɔ kasi yewo kpɔ kɔa, teƒea lé dzo ke ye amewo nɔ du dzi nɔ lagbalagba dom nɔ avi fam ne woƒe agbe ta. Gas tanka ya nɔ gas yɔm le filling station ke le Takoradi Highway dzi eye wòlé dzo. Ke eya mama ye ame lɔfa ɖeka kpakple edzivɔ aɖewo woxɔ abi. Ke ame yawo woxɔ wo le Kapoha Hospital ye le Takoradi kpakple efia Nkwanta Regional Hospital. Wo katã wole Takoradi. Regional Minister va tsa kɔa dzi va do gbe na wo katã. Ke míele gaƒoƒo ya ke me ŋua dzɔa le emɔ dzi eye amewo nɔ lagbalagba dɔm nɔ avi fam eye mi dzi be míaƒo vi aɖe ko na mi ne miase ɖa. Ke amewo ƒe lagbalagba dodo kpakple avi fafa ye ma mi se. Ke míayi dzi ya míeva dogo le prɔmprɔm ye mi se be tɔdzidɔwɔla lɔfa ɖeka kple edzivɔ aɖewo wova le kpovitɔwo ƒe asi me elabena woda vo le woƒe dɔwɔna dzi. Woza kaɖi kpakple emɔ vovovo akewo dzi ke medze o le Ghana ƒe esewo dzi o. Ta wova le kpovitɔwo ƒe asi me. Ame yawo ke wolea, ɖeviwo le me, nyɔnuwo le me hafi ŋutsuwo hã wole me. Ke pramprãm police commander DSP Isa Mohammed Kantona gblɔ be ame yiwo ke yewo lé woa, yewoa kplɔ wo akɔ yi ʋɔnudrɔƒee ne woanye kpɔɖenu ne bubuawo. Egayi dzi gblɔ be dɔwɔ ya na ayi dzi le Ghana dukɔa me godoo. Ke mi va do ge le míaƒe amuganutɔa me, míese be du aɖe me woyɔna be anyako ya ke te ɖe akatsi ŋua wova etsi vem ale gbegbe. Anyako nye du ɖe ake medze be etsi nanɔ vevem o gake ale wova dzɔe amewo mo tsi kpɔm naneke wɔme o. Míaxɔ nu tso aƒenɔ Celestine Aƒlakpi yi ke nye dumevi ɖeka gbɔ. Egblɔ be tso eƒe akpe eve kple tɔ mea etsi nɔ vevem le anyako dua me ale gbegbe. Ke eyi dzi gblɔ be yofu kpem ale gbegbe na etsi.
So year 2003 yi ko tsia gbem míefɔ kpem va da asi ne susua. Etsi dzeri karaka mie zã 8000 keta tɔ. Woku ne tɔ tɔ dzi ekɔ ɖewo tsɔ heluvi kple abɔ 5000 kple fɔ. Etsia mie zã ne ewu akpa lɔfa ɖeka tengana si ɖi hafi anye nu yi ɖeka eye. Hafi anya nu hafi nono tɔ kple tɔtɔewo le vovo. Pure ta hã yi ma wo gade ga dzi be 2 CD. Wosia na eze satches ɖeka wo kple viwo a miendo ge mieve no ge aƒeme gbe ɖeka abe nyakodoa le xaxa me ale gbegbe.
Dumevi ɖeka ke wo geyɔna be Bernard Adika gblɔ be dua me ƒe megawo gblɔ na yewo be yewo kpo teƒe aɖe ne woadze tsi le afi ma gake va se ɖe gbea mewɔ naneke tso ŋtsi o.
Wobe wokpo teƒe aɖe na mi le eʋe me godzi wo gbɔgblɔm ta nenye be wote tsi wɔe ke míakpo ablɔɖemevi aɖe le dua me.
Sukuvi aɖewo hã le aŋlɔ awome fia senior high school wogblɔ be etsi manɔ anyi le anyako ya fu ɖem pa elabena yewomete ŋu nɔ anyi nɔm nɔ nusrɔ̃m o elabe gbaɖogbo hã yewomelena tsi hafi yina sukuo. Woyi dzi gblɔ be ade yewo dzi ne dua me megawo woadze gbagba ne tsi nava dua me na yewo.
Actually we don't have water but sometimes the headmaster ask people to bring water so sometimes we find it difficult. Sometimes we don't even bath before coming to school. Sometimes they bring water tank to come but sometimes we find they not even open the tank because the water is not enough unless the water is enough before they open the tank for us to fetch the water.
don't have water now, so we are drilling just boreholes and those ones that we are using. And we lack problem of rain right now. So even the water, we are having a serious water crisis. But I learned the MP for the district has invited tankers to be bringing water to town, especially for the students to be getting DS free, but some should be sold to the towns, 20%. Actually, we've not yet seen the first one, but I learned for our campus, they've brought twice the tanks, but in the town, I haven't got to find any of them.
Novi nyasala ka afia e mode na meba miako egbato ha aserwenya na maulo agasen konyele kwashira ka gbonama nkonyenye Ernest senanu do vlog ka maklami nyadagba.